juru irimba mutima we ineza wabonye dore ko wabatuwe dore ko wibutswe ubwiza akomeye
ramura tera hejuru irimba mutima we ineza wabonye dore ko wabatuwe dore ko wibutswe ubwiza akomeye
rangurura tera hejuru irimba mutima we ineza wabonye dore ko wabatuwe dore ko wibutswe ubwiza akomeye tera hejuru irimba mutima we ineza wabonye dore ko wabatuwe dore ko wibutswe ubwiza akomeye rangurura tera hejuru irimba mutima we ineza wabonye dore ko wabatuwe
kwifuza kwibyo rimwe byose